to kiss, baby.
Hasta la vi.
Can you pega que papay, Juju? Que papay, Juju. Can you pega que papay, Juju? Que papay, Juju. Can you pega que papay, Juju? Que papay, Juju. Can you pega que papay, Juju? Que papay, Juju. Akiniangalia, Juju. Namlipia bia,
Juju.
Akinikatikia,
Juju.
Pesa namrushia,
Juju.
Kaniroga kiwe pesi,
Juju.
Apana he was a guest. Mimi nakunywa balimi,
Juju.
Yeye nampa henesi.
Akichiti muwacha achiti, mana kwangu fiti, nasema simuachi.
Wafanye kwenye viti, ama kwenye miti, misi tingishiki, nasema simuachi.
Kanipiga kepapai, Juju, kepapai, Juju. Kanipiga kepapai, Juju, kepapai, Juju. Kanipiga kepapai, Juju, kepapai, Juju. Kanipiga kepapai, Juju, kepapai, Juju.
Nimekufa kipodo, kanipiga kipapai,
Juju.
Akijageto nampa dodo,
to the left, to the right, can you shake it?
Whining for me, baby. Na haja tibi, no be, baby. If you need my kidney, I am ready.
Can you dance for me?
Of course I am Zanku, and I can teach you, baby. Ijo yo dan lo ji, ijo ile ma joku. Say, have you washed your pants? Toss a lie, do any of you do as a lie. Shebi na me, wake up my life. Shebi na me, won't chop this life.
Just one,
Uyoyo.
Kanipiga kepapai, Juju. Kepapai, Juju. Kanipiga kepapai, Juju. Kepapai, Juju. Kanipiga kepapai, Juju. Kepapai, Juju. Kanipiga kepapai, Juju. Kepapai. Mama, panda ndege ruka juu,
Juju.
Tatembea kwa migu,
Juju.
Panda range brand new,
Juju.
Mitapanda kiliku,
Juju.
Ata nikikufuma geto na msela,
unona sipendi.
Umenipiga Juju kibindera,
soma la mapesa.
Ati nimemwona na pimbi,
uh-huh.
Anadanga kidimbwi,
uh-huh.
Anakuchuna shilingi.
Niache,
zoba la mapesa.
Elementi maisha kamwaga lazi,
uh-huh.
Tipsi ana mabwana shazi,
uh-huh.
Fote fote body room unala chazi.
Niache, zoba la mapesa.
Akichiti muwacha achiti, mana kwangu fiti, nasema
simuachi.
Wafanye kwenye viti, ama kwenye miti, misi tingishiki, nasema
simuachi.
Kanipiga kepapai, Juju. Kepapai, Juju. Kanipiga kepapai, Juju. Kepapai.